tuende, yanataka tuende wapi? Na machupa kama 30 yanataka tuende home na sijui niliacha nani. Hizi ndo shida za machaji, yanataka tuende wapi? Na machupa kama 30 yanataka tuende home na sijui niliacha nani. Hizi ndo shida za machaji.
I say boom boom moyo boom boom, kila ninapogona mi nawaza ndum, na shepo lako line sio boom, kila ninapoliona mi na zoom 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 zoom, kila unapopita watu wanakuzoom, utamu wako kama bubblegum, hata nikishiba mi natamani
hata kama wakinesa wakisema uni fiti,
I say no 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 no, uzuri wako ujificha, makweli weni pisi yaliyo moyamo mo mo.
Yeah, baby sema wapi tuende, ama tuende au tujibambe, banange 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 leo, mina we tujibambe. Baby sema wapi tuende, ama tuende au tujibambe, banange 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 leo, mina we tujibambe.
Yo jisikie fiti, ukitaka jina mawiski sema, tukijimixi, anguka na upaka chini we mama.
Unapenda unavofanya mtete to touch, tempted to touch. Girl me I'm tempted to touch. Unapofanya me I'm tempted to touch. Tempted to touch me I'm tempted to touch.
Oh my gosh, party don't stop. Free vibe you got up. Oh na na na, give me non stop. Bad man wanna chop.
Baby sema wapi tuende, ama tuende au tujibambe, banange 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 leo, mina we tujibambe. Baby sema wapi tuende, ama tuende au tujibambe,
Isidro
banange banange
natwani aje checky. Hey dear pretty lady, I've been thinking of you lately. Looking at your photo, I see you amaze me. Who? Nani alisema ati wewe uwezi ni marezi. Wanajua hawa niwezi. Got you on the blues, nimewasha kisensi. Kwe crew kama niko mi umaliza kesi. Let me get your number, tutapanga kamezi. Mini msela wa Rihanna, nimetambua mezi.
Cheki, anataka tunde wapi kijali? Nampiga mamistari tena ananivua shati. Hana masharti, anapenda tumakali. Mambo ni shwari, juu niko na mshwari. Uhali gani, unajona sakamali? Mimi nimetoka mbali na mashida zangu tatu, na msupa nazitoka katikati. Ndio maana unacheka na penda mbona
mwati. Hata kama wakinesa wakisema uni fiti,
I say no 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 no, uzuri wako ujificha, makweli weni pisi yaliyo moyamo mo mo.
Yeah, baby sema wapi tuende, ama tuende au tujibambe, banange 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 leo, mina we tujibambe. Baby sema wapi tuende, ama tuende au tujibambe.